Better Sound Records presents the rapper featuring King Gwazi. Let's do this, baby.
Simula mena King Gwazi ka rap ya Xitsonga ni nandika jantonga ni nkuzi mena bonga ni nyangwa ni tagonga cause me ani mi hlaya ni mlava mi ri five mina ani mi chasa bom rapa n'we machasa never ni mi sasa ni sukela ku rasa loko mrepa matika matingi kutila ku veka la ka rap mta hlupheka vatiki va jelaka dis chama ta xibaya tsonga rap Lakuteka chuchubini yiveka amipini Hai ishikaza ni vuli ripini
Na bonga ni mlava miri five Mina ane mitasa
Okay Ahi chuwanga hi swipun swifantani
Hi tele tasi mula mena King Gwazi
va byele ntwani Ahi chuwanga hi swipun swifantani
Hi kome pistere ma nyimpi leya hi wino
All the battle is zero, I always win when I score I hold the crown, never fall Always hear me when I call Born as a king, we never cry Look at my head, there is a crown Never give up, don't broke my trust Koka ya mahlweni, a hi tlheleli ka pass Ka pass
Hi tele tasi, mula mena King Gwazi
Na King Gwazi va byele ntwani Ahi chuwanga hi swipun swifantani
Hi tele tasi mula mena King Gwazi
Na King Gwazi va byele ntwani Ahi chuwanga hi swipun swifantani If it's the rapper u nga chuwi ni ta ku lwela Ka leswa rapper man Ni ranga ndlela va nge hi tiyiseli fana jambu ra le Kenya Tsonga rapa i mati mini ngwenya Lakini rhurhumela chavisiwi hi minkenywa Ni tlanga hi rhyming mi ta ze mi ku nozenya Na ka tsonga rapa ni kongo ndzi loko nghena Ndzilo wa tsonga rapa hlanganyeta hi mina ntsena Wa tihele ndzilo satani xitsiveli xoxa Ni timchini wa lyrics nhloko yi operate yoxa Se ni teka nkomo eyi na ku yi veka amepeni Hayi hi xigaza ni vuli rapeni
Hayi hi king phela u nga ni kopeli Loko ni ri mayekini na tihlwa ni copeli Ni yin'wani ya tinghwazi ni famba na King Gwazi Ni famba na King Gwazi Yo, ni famba na King Gwazi yo. Como combination